Chaba tuze kuchalo Minana Galabi mdivision yetamu emitiana bazudde era ne bajjayo emirambo gy'abaana babiri abaziikiddwa ettaka mu kinnya kya Fort 13. Abaana babadde basatu wabula omu abatuuze bamusanze akyali mu akalamu ne bamutwala mu ddwaliro. Munnaffe Dan Kaweesa ali mitiana n'ebisingawo.
Abagenzi kuliko Dokas Mwanguzi ow'emyaka 8 onabadde asoma ku Luswa Primary School nga kotadde Florence Nakyejo w'emyaka 6 ng'ono abadde asoma ku Mufiki Primary School. Okusinziira ku jjajja w'abagenzi Elizabeth Nabosa babadde baludde nga bakolera mu kirombe kino kyokka ng'abateekako amaaso wabula kyamukubye enkyukwe oluvannyuma lw'okuba nti yabadde agenzeeko mu lukiiko lw'abazadde ku Mufiki Primary School agenda okuwulira nti abazzukulu bagenze mu kirombe ettaka ne ligenda ndali babuutikira ne bamufaako. Otukoledde emboozi eno ng'abatuuze balindirira omusawo wa poliisi okujja okwekebejja emirambo gino ate oluvannyuma okuziika kugende mu maaso nga ne poliisi bwegenda mu maaso n'okukola okunoonyereza kwayo. Zeddani Kaweesi wanemitiana.